When you ready for this one? When the day can the baddest producer love? It's a run out sounds production.
Yeah. Africa real baddest, baddest, baddest.
Zenwap.com.
Deborah. Mfuachi onsepe na mfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi mfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo limbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze ifyo ufilabe. Wifi bika mumu tuwe iwe fiku kafya. Mfuafye lelo kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwena tula kapita tula kwata mapuresha tuipunka lelo nichi mailo pakesa chimbi wila konga moi wachitako fimbi sansa muka loa pena shana ibila loa akatena fima pressure vika muka rumu koma muno na chilila ulikuisa dona ama chushinga ya kupisha muma danka fula wanga danko kujomba wadaka nanguli mwipi waima wadanka vilimbanga fialila waima wadansa umfuachi onse pena umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo limbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze ifyo ufilabe. Wifi bika mumu tuwe iwe fiku kafya. Mfuafye lelo kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Nama COVID adale pwa. No peace wa wafi no mwenso wa mfwa. Hela ifo fiku sendelo mutende. Tingu kafila sano kuya mfwa fekenge. Tashingi la batu geba lionse. Tashimone kenchi to bad fire konse. Da ukwa nisha pala ifi alidula. No kutonto nganya wushe nenga kula. Nanguchi befi muno izinki mana. Sansa muka ukatoloka kamana. Fila befi okote fia mapuresha. Umfwefe kwati itakwa bapuresha. Umfuachi onse pena umfuachi ete. Talalo mweoni lelo kwete. Sekesho mupashi umfuefye kenge. Leka chilo wena tule ya tuange. Enjoy lelo limbi mailo takwa kabe. Fima pressure fionze ifyo ufilabe. Wifi bika mumu tuwe iwe fiku kafya. Umfuafye lelo kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. Kwati itakwa bapuresha. African real baddest, 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 Deborah Boss AK. Ela 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 Wise 21
Zenwap.com.